studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
On bo fo fe studio Tamani keddo o do sa aljumaare sappo e didi lewru juillet jena yande sokido maison de la presse do pomoko do jottino no do kabaruji bi mo roy galo. Kirabon compétitif de fahande serie o do gitel al hasan do woddi e jokkitede nokku no dirte do CPI le on do wotto fu yimbe lebe toraji din jotti collectif yide ala kaja tottede hakkeji mudi o jukko kaddi jukkole on appelle société civile kanye yimbe le dinan koobe kani wettirde koyde mudi yalla yurku yurku an habbe ido dabari dan gondi e wadede do collectif yide o do bot wadi le leedi meden di Leti alaj bin yoti leedi mali hitane 2012 yimbe le golliroobe juude wobbe to moftito holi tawere kedde mabbe de buyti ki sanne waftu jono suudu mabbe wonu tondu yama yimbe le jeegom tan hono sakkebe kanya ko nande muuden gondi e yede ton di wonno sembe kabaruji di min jogini wodo betande di bismillah modon e hadade kedabe yimbe le torraji din jotti be kollitiri wattu jono be kaaja alhasan jukke ciagal jukkoje kaddi jukkoje non be kollitiri wiire ciagal ko dido bonandaji torri jotti be le dedo nokkule ko wattu jono avocat be kollitiri wiire ngadan ko bayi fu yalla o do suko jokkolade jukke ton fa kebe famtare kedden Ousmane Niali Boudi
avocat en tonya be kolliti alal barende torraji di tonya be ngada misal o surba debbo goto mo jaddin ko be kurtiniri sembe kollitiri wiire jamma fu gori ko o warta warde e worbe wobbe e fu be denta e makko gal ko jaddin ko bendili dun o bamireedo dun wono ko avoka kasongo mayombo holti wiide e wi makko alhasan yo kayfaado ko wadi dun dum e be jogi tadiral wiide kanko wadi e wi makko alhasan to raji kewdi wadi o wadi bonandaji e war horeji fewde himbe bureau procureur o holti danendo darino wattunde nokku o wonno e juude hejabe tonyaabe kuliti wiide taada masubede do golle mudum ka e wi mabbe dun wadi faabe anda tonyaabe hewbe fu e tawede dun wada fa himbe wobbe ngara wulitaade maitre seydou dumbiya o avoka tonyaabe o holti wiide me cuba kallaw e wi makko sini be cuba no malaw dum wada faabe ngada golleji kewdi fa tonyaabe hewbe ngara e mabbe wulitaade e keba darnaade dum be pati fay goto yoppite ciagal ciagal ko juge bammi inde dabare dun tonyaado jiddo tottede hakke mudum fu men dar noto winde dum ben be ngaram be dokka inde mabbe kasen yalla e be darane faabede kulitinde wiide ko wi'a alhasan wadi dun sini tabeti juge en daranto habbo mudum yalla tonyaabe ana totte hakkeji mum ben dum woni ko segu gajugo hebini e yude la hay
sikrabo so ngabido bemal amme ande dum won so don kaaje hebude kabaruji si tamani kanye di leedi malindi fodo mbay hebude don do whatsapp so ngabido mudun on binda si jo tamani fodo o do numero chapade jeddi jeddi mere go chapande joy e jetti mere go politi ndiwde civil en jaddon kani en yonkiji mud en karbali region mena ko yimbele jogibe kawrde be anda ka fu ko gonani be do yimbele jeegome be gonno do muto ngaji holitande kambe pali ton mobile so be pali yimbele wonbe tombe be bardu en tagal mudun du yam be naati e gure godde kasen won yimbele barabe le o do nokku du yam civil en gidon kani en barale gure gonde tonde non goto e gotna dum mi noddi ton hollisiri wiide dum won nokko noddete do sobanno dum won le commune sangafa jottede ale region mofto cercle banyagara holitam yede wattu jonono yubbo inde yimbe le keddinobe le o do kasar dum beediki tagal ko lamo wiino yodo yimbe le chapan toto e njeyom ko holitam yede nyalom handu yubbe yimbe le temedere go okanye keddile o do masibu hono dabareji kanni firede wattu joni yalla labala no wadno jawlele forobaji di ngor yiddum won sisili cubaade hitane hikkande habude yurku yurku le rumde afrique nde fu e mangal modum fedde wonde le leedi malindi wondunde wadde dido imma daraji be kollitir wattu joni be gonde wadde botuji ko no faana modum yalla pelle societe civile fa yotto yidde le dinan ko fa ngatta len koyde mudem kede mo kanko no dirte do mumini gindo kanko lami nde do fedde ko mo sifirdo hen do fotti tan Ousmane Niali Boudi
that journée vise a mobiliser
onyalom fanda modum fa yimbe leedi kulite dati dikani jukude fakabo e yurku yurkuji imbe dokke hakillaaji lobbi pammine torraji ko yurku yurkuji di ngatta yalla anandaro no habudi e mudum monofu watta koyde mudum hayba jawdi suudu baba sisi o boto ana fawido neddaako fa ngatta hakillaaji mu en ko way nafude leedi ndi neddaako way wadde hakillo lobbo laamu lobbo jawdi leedi ndi darane ko way nafude himbe fu nafa mawdo woni e mudum himbe tabo e tagoji lobbi nyalomo dari do fu dun sabi min gadi o boto fa himbe njodo kal ndokindir hakillaaji ko way wadde yalla taguji ana mbaylito hakillaaji lobbi kebe ko yimbe kani wadde yo daranaade habaade fa darano ko nafata
soutenir ce combat
nokuno dirto sigaso wattu jono be bino nungo wonde wadirde no idum feewi non yogo e watnaabe kay kolitiri wiide ka dum etayde fu nokuno dirte do commentu hono demobe wonbe tombe be kolitide be kulisan sabi de kamuji di jokkindire le odo nokku lamu ko be wonbe tombe koliti dabre jar gonde fiede le hen fati rafi yottobe le odo nokku fa kedon famtar kedden mumini senube usman nyali buli
hikka dum fuddidi no wodi e wi demobe yokabe wobbe kay ana kulli dun batte kam warata sanne
tanin kun flow chama
mi awi audiji amen fu dungu o no fuddirini ana wodi sini jokirini o gasan
dolata o be sorok
ah bonina sem
vraiment la
kambu wana no fu wandi tobirinde medo huli pat dungu waasa gasude hitande hikande
ke yabbe lamu kay koliti wiide dabareji pamama yalla be faaba demobe de majunna bembal gure ana hen beedi hen be buyti chogu engrais ngaji stafa dumbiya adjoint dido bal mer kumantu kedemon
kumantu era commune
le commune kumantu o mi ngom bembal neingu le wattu onti dalla jungodi mi jottina e remobe no yafiri
beedi e di dabareji ana buri dubi sappo didi joni demobe jo inni fedde lolirdo senayiri watto imade mun yo daranade kabaru gure musa kone hore jo feddende
senekalo era de
cooperative o fanda mudo yo daranade fa ngure hebe fa gasa feddende remobe ju inni dum do imma dara cooperative o mi modini barage mo jawdi mudum ana buri milioji jardin ngaji tati kanye magasiji joni
pa duru jo anga mara
hika le lady ndi tonuji kandi hebe de yo million sappo go o tawe sappo heba rawani yo dum woni ko mi hebani on iude kumantu do inde studio tamani
holitindi wiide motti ciagal ko tiidallaaji 2012 din jotti leleedi meden di wattu jono yimbe la golliroobe juude muudun hembe an jogi ton tiidallaaji moode sabi de ngaroobe jewde kaye fiji leleedi di fu nanne koyde wattu jono be bi hidu sa yeeyo ko buri heewde be do yimbe la fu njoppe golliji muudun jaati nayriki le bangeejo goddi suudu mabbe to be gondi e gollutoodu wiama yimbe la jeegom tan joddi ton nyalawma hande no kanko Mohammed Ali Aga leeda o yehino fa motti to ko watti ko kede ko mo hebini min do hendo faccitan Usman Yali Buli
rezo mopti yo nokkudo golle artisanat heewi sembe sanne kulleji arandeji e kaydiniji kewdi godi leemudo ka golle artisanat handen an jogi tidallaaji batte wayde dejerende Musa Jara directeur regional artisanat mopti holliti wiide batte rafinde nago artisanat ana jogi tidallaaji hande le o nokku wayde dejerende bonni kulleji kewdi e golle mudum gollobe golle juude mopti kullantereji mu inata de wala fuddo bayna budde defa ciotta dum wadde heewbe mabbe bayliti golleji fa keba murna koreji mu ben Casimir Togo secrétaire général régional chambre des métiers mopti holliti wiide artisanat et tourisme yadata ka golle mudum fanditi handen rewbe worbe ngadannobe o golle fu an joppi o golle handen ana gondi e wadde golleji goddi hono wadde jaaguji goddi na hewbe du dilli nokko o fayse tourist e ngarata golleji mudum ana kaani jukkininde wonno ko on do goto gondo damgal village artisanal mopti kanko andino bogola holliti wiide lamu kobe leedi ndi kaani fiide dabareji yalla himbe mali ana nawtoro ko inata hokki misal holitini wiide faso dum foni Burkina wadi ima daraji kewdi do daranade hore mudum handen dum wadi ko mo inete ton ton nawtorete himbe Burkina hewbe wonno todo be kullantereje de artisanat e ndi leedi mu inata farde jam e dejer wartude le leedi meden di artisan e mopti ana goni eti dalaji mawdi golle o ana dari be darta ti dalla leedi ndi hebene jogala don ko Mohammed Ali Aga Aleida ko hebeni en jiwde mopti
studio tamani yo faba lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakirabe dello ne le reso mede o dum woni puddira region gawo do be kolliti wiide wotto juno kanko dun honorable Boubacar Sissoko ngotna nokku no gitte de Kenya bam dokkinire député na wobbe kassen alal barde dun non de be jotti kito gawo to be diide pelle société civile en gondo ton fa yotto yimbe le hala na ne kanyi yimbe le tagni be kabaru mokle o do nokku yoga halaji bi fu njowi ki wotto juno no kaddale kawral alan zeringal hani tabire bi yalla jamar na tabo do fa jam e tejer hote le leedi di ke nguru jangardam faado kuccala do hollita wede wattu jono be kebi ton commissaire kesso dum woni alal barde be non de kanko noddete be sidi kulbalo kanko woni o do commissaire o hollama yimbe no wobbe tombe o waram o lomta noddete Yakuba Keita o ngaddo ton duubi je o do neddo noddete Yakuba Keita kanyo nabbe to faali nyoro to yalla laamo police na wobbe tombe be garanti minire fa moti hejabe federation junior be li odo nokku wattu jono le region o fa be pamina jamarnde kutteji mbodi ton ko yottade sukabe so bami fa basi di ngadi le nokku le be hollitan wiyede kanko no dirtede madame Virginia Kamba kanko lami de do fedde kanko ardinonde wakande be jahanno tonde de majjundu be ngide lamu ko wonbe moti be ngodde yaltin le hejjudi fa be no no hakkeji sukabe hani tebirede fa dun yabbe ele so bami fa taraji jottike le leedi di sekrab do katene betane do kabaruji meden di min jooti on sanne hedaade heejju jame ka faande kedde hedaade honno andirronno do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.